La 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 la. Eyes for Madi.
B1 Records.
Blow my mind, baby. Your love never dies, surely. I'm not liar. In a long party fire. Nikuimbie amani cheze cheze. Tulie moyo kiluka. Wamie nikuiche. Nifulaye viki umana. So you are love never late. Bella sweet favor nikitesti. Your color like chocolate girl. Mama African beauty.
Unanifanya nika nije kwa lako penzi.
Na menishika pata
aje.
Wala isijiwezi. Unanifanya nika
nije
kwa lako penzi. Na menishika pata
aje.
Wala isijiwezi. Your love is your best friend.
Don't show
my best friend.
Mpenda tena mie.
Mwani
siyachani na
uye. Best friend.
Don't show
my best friend.
Mpenda tena mie. Lenga vimbani na siyachani na uye.
Avelina wangwe, we umenituliza wenge. Milima na mabonde, tuwe pamoja situsonge. Wana kwako sina matata, navyoteka mala nishike hapa. Gali confusing my pain, I'm losing my name. She my desire, fire, waste fire, fire. We mzuri mara, for you a lover, unabaya. Unanifanya nika
nije
kwa lako penzi. Na menishika pata
aje.
Wala isijiwezi. Unanifanya nika
nije
kwa lako penzi. Na menishika pata
aje.
Wala isijiwezi. Your love is your best friend.
Don't show
my best friend.
Mpenda tena mie. Lenga vimbani nasiachani na we.
Best friend.
You're
my best friend.
Mpenda tena mie.
Lenga
vimbani nasiachani na we.